amatemba miwonke ngiwabeka kuwe baba noma ngilele ngiyaye ngithi Nkosi baba ngeso lakho udlala unami ngibekile amatemba miwonke baba ngiwabeka
Oh, Baba, send me home. Oh, let me go.